loko ndzi ehleketa hi wena tsindzi endla ndzi titwa ndzi tsakile loko ndzi ehleketa hi wena tsindzi endla ndzi titwa ndzi hlawulekile loko ndzi ehleketa hi wena tsindzi endla ndzi titwa ndzi katekile loko ndzi ehleketa hi wena tsindzi endla ndzi titwa ndzi rhandziwile loko ndzi ehleketa hi wena ndzi titwa ndzi dakuwile hi moya wa rirhandzu
ndzi tshamela ro ehleketa hi wena a ndzi ku tshembisa leswaku ndzi nge pfuki ndzi ku jikerile ndzi nge pfuki ndzi ku siyile eku ehleketeni ndzi swi xiyile leswaku ndzi ku lava ku tlula ndlela leyi ndzi ehleketaka ha yona hi wena nchumu wo sungula lowu ndzi anakanyaka ha wona u tlhela u va nchumu wo hetelela xiluva xanga ndzi lava ku va laha u nga kona vusiku byin'wani byin'wani ni mixo wun'wana na wun'wana mbilu yanga yi ba vito ra wena xiluva xanga hikuva i rirhandzu ra wena leri khulukaka emisiheni yanga rirhandzu ra wena i nyiko leyikulu ku va na wena i nkateko lowukulu
wena u xiluva xanga
kissing you is like a blessing
loko ndzi ehleketa hi wena swi ndzi endla ndzi titwa ndzi tsakile loko ndzi ehleketa hi wena swi ndzi endla ndzi titwa ndzi hlawulekile
loko ndzi ehleketa hi wena
swi ndzi endla ndzi titwa ndzi katekile
loko ndzi ehleketa hi wena
swi ndzi endla ndzi titwa ndzi rhandziwile
loko ndzi ehleketa hi wena
ndzi titwa ndzi dakuwile hi moya wa rirhandzu
ndzi tshamela ro ehleketa hi wena My heart love belongs to you, babe. My heart is strong and healthy because of pure care, baby. When I play my love song, it reminds me of our happy times. Let's let the old records of wrongs. Let's reject it together, we are strong. Be mother of my family, I long for. I'll be a good father to your family. Kissing you is like a blessing,
Loko ndzi ehleketa hi wena swi ndzi endla ndzi titwa ndzi tsakile
loko ndzi ehleketa hi wena
swi ndzi endla ndzi titwa ndzi hlawulekile
loko ndzi ehleketa hi wena
swi ndzi endla ndzi titwa ndzi katekile
loko ndzi ehleketa hi wena
swi ndzi endla ndzi titwa ndzi rhandziwile
loko ndzi ehleketa hi wena
ndzi titwa ndzi dakuwile hi moya wa rirhandzu
ndzi tshamela ro ehleketa hi wena